Spirit Records.
Ora! Gimana nuka? Wapin coy kongka? Lu, lu di sana nih.
Dalam diusah.
Emi tuni chakala bochi, emi tuni chakala bochi. Govinda, Govinda. Emi tuni chakala bochi, emi tuni chakala bochi. Hey Govinda, Govinda. Emi tuni chakala bochi, emi tuni chakala bochi. Hey Govinda, Govinda. Emi tuni chakala bochi, emi tuni chakala bochi. Hey Govinda, Govinda.
Kwenye mabanda video nakimbia kusoma tunajazana kuwatazama Nabo kitani salomenda govinda sandeo Shei baba mama jekinalozi wanavozama Mala dame malasta, mala hapo mapacha Mala kuna komando na kipensi kwenye kichaka Saidogi macho ya paka, yani zedogi kana kadata Mazombi mafampaya wanakunyonya wanakungata Na mziki wa wavete
Superman
Yani weka tuweke na warudi kinyume nyume Miteke ya blusi wana mjomba sisao Anapiga mgusi analia kama
Emi tuni chakarabochi, emi tuni chakarabochi Govinda, Govinda Emi tuni chakarabochi, emi tuni chakarabochi Hey Govinda, Govinda Emi tuni chakarabochi, emi tuni chakarabochi Hey Govinda, Govinda Emi tuni chakarabochi, emi tuni chakarabochi Hey Govinda, Govinda
Yeti li donieni, yati cheni
Utata
Tai chi chenzeni, rankeni Babu igwe masharubu, anasulubu na ashikiki Sharuka ni bubu, usijaribu uwa mtiti Sunu risheti, ajedi vigiani Sensi ya loki, sensi ya kani Watoto saba onye bati, wanapigia nyi ya jeni Seba bakati, Steven singa 007 Anodi baba jeni, solo, tofula ni green Dudikofu, chokinolisi, ukiwa mixi, adi tomorrow Mr. Bini, Johnny Liver, wanazibweka kino manoma Ata uwe na oma, unacheka mpaka unakona
Emi tuni chakarabochi, emi tuni chakarabochi Govinda, Govinda Emi tuni chakarabochi, emi tuni chakarabochi Hey Govinda, Govinda Emi tuni chakarabochi, emi tuni chakarabochi Hey Govinda, Govinda Emi tuni chakarabochi, emi tuni chakarabochi Hey Govinda, Govinda
Aya, osta si juma na musama Omesoma hii Bawa kwako, utajua kama utazika, utasafirisha
Dala diusa
Basi kuna watu utasikia, unasema nimemsahau mzee Ashanti